for boy. I learning king Uganda. Fire. Enjoy. Ni nataka your love. Baby, enjoy. Ni nataka your love, love, love. Enjoy. Ni nataka your love. Baby, enjoy. Mi nataka mapenzi yako. Baby, enjoy. Malambiri, yellow, slow motion, yellow. I move your body. One more time, you need to shake that booty for me. Two time, I wanna kiss you well, well, baby. Slow down, I wanna take you home, baby. Slow motion, yeah. Come closer, I wanna shake your body. Ingia ndani, nikupe kiti. Baby, tufanye mapenzi. Baby, usilete matatizo. Usilete manyanga. I'm the one I know for you. Baby, baby, gonna shake your body. Oh, oh, I'm gonna die for you. Everything, baby, I wanna give it to you. Baby, do me. Baby, shake that booty. Baby, do me. The lines will come. Enjoy. Ninataka your love. Baby, enjoy. Ninataka your love, love, love. Yeah.
Enjoy. Ninataka your love. Baby, njo mi nataka mapenzi yako.
Yeah.
Baby, njo mi wanna take your love. The way you dance, baby, you dance kalimpuso. Baby, njo one piece kona kulabye, baby, njo ngoli kufulo ozini sakati, njo kabo zine na boba zini safujo. Baby, na we ratchet on jakala mwana. Zenku matire lansi banku wana. Siri mukaga, siri ngaba sevana. Na yomo kwa nonange, lanzali la kuvana. Na kwa gala kuvanga tulimu pifo. Ocha nyili lankusanze omufo. Jakala kati zetu njakala vya pifo. Kubomo kwa nomonji zenguli na omufo. Daga mapensi kutwali leko mama. Kwenduva yon kutwali musinema. Alo ni King Uganda.
Njo, ninataka your love. Baby, njo ninataka ya lo, 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 yeah.
Njo, ninataka ya lo. Baby, njo, ninataka mapenzi yako.
Njo, nipe mapenzi. Njena otika leno matendi. Ni umbo lanzo, baby. How ma, baby. Twende, tuotole. Tulete amaira. Twende, tuotole. Tulete amaira. Show me your love. Show me your love, Sheri. One more time, baby. Njena umulwanzo. Baby. Tuchikole kandi, tuchikole. Sheri. One more time, one more time.
Sweetie baby girl, oh yes, oli muluji. Biku nacho ndabye tewe kuwa vilanji. Olabi sebu lunji awo mchitenji. Kambuze anya kuteka musilinji. Fire. Another banger.